zlatestmusic.com.
Yeah, yeah, yeah. For now, five, yeah, yeah.
Imagine.
Yo-ho. Ukufumakale, baby walinda ile kuti ukavana ine. Nangana vipashani wa mutuka iwe. Dechu kane, dechu zumine walisula. Aye, aye. Ukufumakale, baby walinda ile kuti ukavana ine. Nangana vipashani wa mbutuka iwe. Dechu kame, dechu zumine walizula. Lololo, wachita loka. Wachita loka. Wachita loka.
You liked when you said for better for worse. You never leave me, I miss those days. Jane ya penela panchele ya be. That's why I'm too emotional na pagule mabezi. Lorera kwa mu not ready for this. It's too heavy kia mushara na my memories. My pictures sobe ya izura karari. Firamba furo kete kasha pepa ya mutari. Oh, ngate kupena na na wedera kumova. Go snatch kure chike tinje kare soka. Blos tunga samya kufa ino kapu. Tia tenkwa nishe oli ya mpira kuno kapu.
Luga, wajita luga.
No malelo na bipasha ni wazamamo. I miss nga tulese kofo wale mposha. Nano manda kutasha, jirinda kufuru kangandeti. Mapeta wifey, peta wa wifey. Lelo wifey kumuti manda sana ifi. Nambari dress up a party etsi. Watch the logout in over na forgiveness. Wawele wapo sama memory mubini. You know ni monda luba na name human being. Lepte vyoze na ishiba, fingisha ishiba. Nadizo ni wambu tikira na nomba sha ishiba. Lubwa, lule, pusha, limo. Na nomba mwikala nomka shuobe pamo. Na ine jikwata, aza, limo. Njiza vya mugu kwepushati. Ukufumakale,
baby walinda ile kuti ukavana ine. Nangana vipasha ni wambutuka iwe. Dechu kame, dechu zumine wali.
Lololo, wachita loka,
wachita loka,
wachita loka.
Nigga, chao da wanu, but take a babada.
Check in, limo yo vivashon. Zamuro limo chino, ari dola. Hostas, zeskas.
Biggie chopa chambeshi. Era mwape boxa.
KMB Records.
Mushara rota. Katamani parusaka. Wasangwana dukta mkuru seki. Neza ni mfumo tia kutetorose.
Say it latest music.
Royalty. Pinachi Bits Official.